This poem, the poem in my mother tongue, the Igbo language, I wrote when a friend of mine, Christopher Okibo, was killed in the Biafran War. And I wrote this poem in the style of Igbo traditional dirge, a dirge which young people sing if a member of their age group died prematurely. And the format is really like hide and seek. What the singers say is that that their comrade is hiding, not dead. You know, they can't bring themselves to believe that. So it's a kind of hide and seek, children's game, and they sing this through the night, and in the morning, when they don't see their friend coming out of hiding, then they know that the death is true. Obonye ka inacho, obonye ka inacho, okibo ka inacho, nzomalizo. Ojelonko nyanata, ochuliyi nyanata, ojelafia nyanata, okibo ka inacho, nzomalizo. Obonye ka inacho, obonye ka inacho, okibo ka inacho, nzomalizo. Ojebenko ugboko elinia, ochubemmili iyi elinia. Ojeba afia, uzu afia soolia. Ojeba aga, obonu kebiko chalia. Okibu kaina acho, nzumalizo. Ezite ugu, onye ga abalai. Ese togu, onye ga abalai. Onye ana akpo onweli ifo na eme. Okibu kaina akpo, nzumalizo. Ngwa, ne egu ka ona abia. Ifugo na aga awa. Ogu egu cho, dike na ogu cha. Ifozi na onye ana akpo onweli ifo na eme. Okibu kaina akpo, nzumalizo. Egwu ebe na mbelede, mmọnwụ anyị ewelu mgbaghachi na mmiri ama dike ma ọkanga, ọja na-eja n'ime apịara, udu na-edu ọkpa egwu awarị, okolo nne m, okolo Igbo, okolobịa na ọgbọ mme, ọgaranya na be mmụọ, oke Igbo ka m na-achọ nzomarizo.